Balio mimi kichwa kibao. Adini kituo marusi na ufo. Yani balio mimi kichwa kibao. Nasema juu ya microphone suramo. Iki ni kilio juu ya instrumento. Kwenye studio ina horizon na kuhu. Yeah, ipo shida. Sikia wazimu wakisana.
The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Positively taking, mass creativity in the nigga poverty. Tinge endelega kupoteza, masoja wetu kwa wizina mada. Nakadhalika, ushaskia komedia. Hip hop, ukwenda vio maanda. Director, what is in the man? Poverty na him, hungry society. Hip hop, philosophy, wazimu, sisi. Toka madhare mento, hawa tuelewi. Zaka na kaba, dotuko ka, anavotaka G.O.D. Hisi NGO mothi, wanafuga D.O.D. Kwa milango za ofisi, sisi, tutale afisi. Kukiharibika, nisha go missing polisi. Mbona wanihisi?
Nanova, L.O.V.E. Namiya, hip-hop city. Nanova, L.O.V.E. Namiya, hip-hop city. Nanova, L.O.V.E. Namiya, hip-hop city.
Kichubi misi usi, zao misi kusi, kwao misi friki, wao hii muziki. Obviously nisha dharau, system ya fobao, sauri yao. Walifuza simba serengeti, shule ozi tubo kamiti. Ishi na factory, lazoli mochawi, kabla hii safari. Usikwe, nani ako tayari, dandora ndiko cinema. Vipi man, wacha wo kuje slow, upate zitu mesha vunja low.
Mlazo kuangazia, kutogo kugwa, mulikia. Wasite IBCD kutaka kugwa, mabona bi, waku. Kwa hao ni hii, Babylon haitaki tulipe bills. Yo vyote, tuna manga steel, na skill skill. Tuna manga soul food for will. Na 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 na,
hey yo. Na 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 na, hey yo. Na 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 na, hey yo. Na 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 na, hey yo. Ikanipo na shara maa.
Inapotema fast, kwa nasikia ugamu. Wala is on me, utadhani shon. Kola meka, mshika kalam. Instrument, utanyata basam. Sanfa kama dem na kuna wicked slam. So wana slow yo na patika na nashika na ya madem mina minga na eko na maikunjo kama utaweza na bamba na na microphone mpiga na naleta raichi mina kaka brusi na tengeza legend ya wafalme we umusi bita umusi kizingu we umusi kuna lido lies paka sling zanga juicy. Hey,
yeah,
Chochiani pedali mpaka kwa medali. Mafunzo ni DC tu kufunza jamii. I say una need counseling. Rap maya kwa ambulance. Aju kwa D inavyo flip. Click kubwa loaded car. Ingia saa kwa creep. Kufanye kwa mapolo sheets. Na use a dick rock. Nazo ni things ragged ni street. Na yo breathe na yo hii kwa MC awezi. Mwah. Lazwa in peace, hapa di mambo si afadhali. Na ndio hapa di rapa si tumbwa promoter. Amini mali tupo tutagyari kutila dre. Ukitu feel sa sesi, tuko gado. Mtatu ni dando, mnato ni dando. Sani, jambazi amevaa kama gentleman. Na squad zaidi 11 then
DJ Jones.
Hoyo we, huyo ni bibi ya wenyewe. Hoyo we, huyo ni bibi ya mwenyewe.
Nishike, nishike, nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe. Nishike, nishike, nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Najaribu kumshika kiuno ananijibu.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Hata mikono tu mchana anakata eti.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Najaribu kumshika kiuno ananijibu.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Hata
mikono
mchana anakata eti.
Hoyo we, huyo ni bibi ya mwenyewe. Hoyo we, huyo ni bibi ya mwenyewe.
Nishike, nishike, nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe. Nishike, nishike, nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Najaribu kumshika kiuno ananijibu.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Hata mikono tu mchana anakata eti.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Najaribu kumshika kiuno ananijibu.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Hata mikono tu mchana anakata eti.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Nimehoga niko fresh no sweat hakuna nare. Naitisha vazi sister nava mambo ni shware. Kwani leo ni fare siku ya kuhenda pare napigia. Afya mionikia vikari. Leo ni leo mama nzi watakubale. Na mtafuta moja kati yao ni mdare. Kufika ndani ya club na mwona moja kwa mbale.
Fall and rad.
Nyuma dema mevimbisha.
Fall and rad.
Nyuma dema natingisha.
Fall and rad.
Nyuma dema mebebesha. Najaribu kumguza anaanza kuzusha.
Nishike pole pole mini bibi ya wenyewe.
Na kuomba tu tafadhali unielewe. Haijalishi hata kama we bibi ya wenyewe. Nipe nafasi tu kidogo nikatike nawe.
Nishike pole pole mini bibi ya wenyewe.
Najaribu kumshika kiuno ananijibu.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Hata mikono tu mchana anakata eti.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Najaribu kumshika kiuno ananijibu.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Hata mikono tu mchana anakata eti.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Ukistajabu ya Musa utayona ya Firauni. Uyu ni bibi ya mtu umekuja ni kilabuni. Kwani ukija hapa ukujua kuna wauni. We mama mdogo ebu we wacha utani. Haya mambo nasema ni ya kweli mimi sidani. Hata kama we ni bibi ya mtu ume ni jazz. Na mimi bwana mtu najua nimekujaz. Basi usinikubali twende na mwendo wa kazi. Tupendane mama na kisha tuwe wapenzi.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Kwani uliwacha mlango wa kanisa we ukaja hapa. Umeshafika hapa mafanya vitu za hapa.
Najaribu kumshika kiuno ananijibu.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Hata mikono tu mchana anakata eti.
Nishike pole pole mini bibi ya mwenyewe.
Eh, Roundy, hawezi dance, wenda home. Sexy. Hey Mr. DJ, hit track ni to hey, hey Mr. DJ,
superstar.
Hey Mr. DJ, hit track ni to hey, hey Mr. DJ,
DJ Jones.
Hey Mr. DJ, hit track ni time weka replay. Hit track ni time weka replay. Hit track ni time weka replay.
For more information, holla at
0715638806.
Hey Mr. DJ, hit track ni tamu, weka replay. Nasikia utamtam toka kichwa hadi mguu, situpari ni kama leo ni sikukuu. Ma sitaki kudance ma, nataka tuende tukasikie utama. Ni saa ngapi? Hapa ni wapi? Vile we ni msawa, chali yako yu wapi? Story gani hizo naleta? Ushaanza kuteta na siko kageta. Tushafika utami nasikika, CDs imepasuka, keje nanuka. Na amuka, naweka ngoma za dreadlock, bedrock, roundi hii ni hardlock. Take it easy, si sabuni haikuishi. Dance, nasikia utamu, 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 nasikia utamu.
Alikubali Romeo, hiyo ni time di Romeo alikuwa VBO. Alinipiga kiss bila hata mikuno. Nilisikia utamu, kushindela kupiga show. Usikia utamu, takanya demu sikia tam. Cause it's like each other, it's all sweet in your head. Manze we msmart, hiyo ni utamu kwa working class. Nikibonga glass na mabeste, hiyo ni tam. Nikipata grade high kwa exam, hiyo ni tam. Na nikitowa hingo, my time, tasikia tam. Utamu tam, ni tam tam, na mi usikia tam. Hata uliza Malkia J, nikibonga nae. Ni time to sikia when we say we love each other. When I hug her, we feel time for each other. Forever together, we like birds of a feather. Forever together,
they call me
VDJ Jones,
the superstar.
Kantai hajali ji, huu ni mtu mkali ji. Tuliza moto kwa fani ji,
that's why they call me.
Huu ni nani ji, huu ni kantai hajali ji. Huu ni mtu mkali ji, tuliza moto kwa fani ji.
Yo, they say it's hard to compose a rhyme. I say you out of your mind or you full of lies. Then again, you could be the slow kind. I don't see how lyrics don't hypnotize. Why not? The season has transformed. You got reason to be bored, so now you want more? I'ma serve you flavor that you can't afford. The bill about to get placed on your tempo. So don't even try to resist. Look at yourself bumping to the beat. Get up and get down with a G-twist. Forget the hater cause the fool's not on the list. Dig this, we came and we took over. Got the keys to the ride and we got sober. We made a code that we ain't gonna fight for you. So now it's hip-hop. Riders to the boat.
Huni nani ji, huni kantai hajali ji. Huni mtu mkali ji, tuliza moto kwa fani ji.
That's why they call me.
Huni nani ji, huni kantai hajali ji. Huni mtu mkali ji, tuliza moto kwa fani ji.
They're taking over my head, dog, they on a hustle. I'm taking over their bread, dog, I'm on a muscle. Try to be cool, but I gotta mumble. Better yet, after that, there's a big tussle. With them tears, boy. Dry your eyes, see the G going, cheers, boy. Don't be mad, cause I said that you're weird, boy. You kinda scared, so I see that fear, boy. Meditating on a cute shorty. Lean body, mean thighs like a chick body. Eyes set real tight like the all assorted. If she arresting my ass, then she gotta worry. I'm a legend in the living, and that's that. I grab objects of vices you can't touch. Read all comprehension, is too much. Unawares is words that bring the wrath.
Na mina kutamani Ankiba mora likasa idonyara to on
machanda Bonge ngama buoga Bonge anyone in the world mani aloroda Tafuta mazimboja anaye niramba Hey, manzi kitu mwenye ndanga Hey, wenye pizza ya maanga mabamba Niki nipata jam Hey, tafuta mazimboja anaye niramba Hey, manzi kitu mwenye ndanga Hey, wenye pizza ya maanga mabamba Niki nipata jam Hey, ya watoto, don't do this to me I thought you are the beast we were meant to be Don't play my head, I'm not in class 3 I'm an educated man with a PhD Natafuta mazimoja anaye ni bamba Mwenye ndanga nikimlaza kwa kitanda Na mpakata na mwambia achore saba Na peleka nyuma na mbele bumper to bumper Natafuta mazimoja anaye ni bamba Hey, manzi kitu mwenye ndanga Hey, mwenye pizza ya maanga mabamba Nikimpata jam Hey, natafuta mazimoja anaye ni bamba Hey, manzi kitu mwenye ndanga Hey, mwenye pizza ya maanga mabamba Nikimpata jam Hey, ajuta, ajuta my dear Ajuta gima ni chimia Ajuta omako nyakawia Ajuta it is very weird Basi mwambie ni hivi Songa karibu ni wewe na mimi Peleka mtogo nice And easy ya benji Unanihisi lakini Yeah Tafuta mazimoja anaye ni bamba
Pendeza, ote wananiwaza Siwezi wakata njaro zao manufa
He's trying to blind you girl He don't really love you
Usidanga nike umuapie aji kate
Times I told you I'm the type of guy you'll never find Messing around with your mind, alright But ever since I've been away You acting like I wanna play Do you know how you make me feel?
Pero yako waza kwanza Wapi tofauti yake nao
Sigara kwa wingi na nagda tu Atiwe kukwa na mita kwa blanda ju Mekuwa bad boy ever since standard duke Tapa watu ima teke adi na ganda mbu Lakini ajui ya mfaidi Akikuambia mini rap neck bad boy ndo unanipenda zaidi Kile roo yako imechagua ishatagua na yoni kitu nkushua Ante mwenye anajua ni Shinsky
Baby una smell fresh kama lavender na cherry Sili kuite maraya jo vile umekari Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry Matake ya ni like sisa ni cheki kwa tell Jumi wanga juya maji jo kama ferry Mi wanga magush na sedusa ta medusa Na gusa kipusa anapata magusma 9 inches kwa boxers a pass baby
Pero yako waza kwanza wapi tofauti yake
Getting critical, intellectual and physical. Nipe nafasi, nipe hii interval. Nikuoneshe loving is unbeatable. Na wambie usinterfere. Tuende nyumbani baby tusinzie. Nikupe detu ima kwa kalenda. Nikupe agenda kupenda bogi benda.
Nimetia bidii bana sinukubali. Ukinikatana chizia best ya kupani. Mtu wa nguvu kamili siezi kabila manzi. Siezi kwa kila siku la jisikizia ndani kwa ndani. Nipe roho ya Nipe kila kitu yako Shika maua ringia beste zako Shika halua mulisha beste zako
na ukiniita sita dinda. Kwa nini wewe tu, hakuna mwingine? Ni wewe tu, vile ukisheki wanipa hiyo funga, you know. This must be true, hata nikiba with my practice crew. Ukipita, lazima tutaweka mikono juu. Basi, 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 shake hiyo nanda, usiogope ni habi na manga. Shake hiyo nanda, usiogope ni habi na manga. Sema moyo wa dunda, hoho ya uma, kichwa cha uma. Dada ukipita, wanipa hatu chuk, viva, viva. Viva, viva, moyo wa dunda, hoho ya uma. Vipi dada, jina langu ni manga. Rhyme bado hot, rhyme bado za bamba. Na kucheki juu paka chini. I like it mwa what I see. Baby girl you feel me. Kutoka the first time nili kucheki nilijua you be mine nikiamua. Umeni bamba na kukupata nitafanya chochote unachotaka. Usiku silali, chakula sikuli, wote wakutaka ni adui. Umenishika na ninasita kila unapopita. Na siwezi nita mundio mwanzo, mambo bado. Haters wote wako songa kando. Mundio mwanzo, mambo bado. Mr. DJ, twende kazi beshte.
DJ Jones.
Mr. DJ, Mr. DJ,
twende kazi
zure.
Mwenyewe najua nina matembo ya kishua kwa macho mbele na nyuma. Hey, si lazima useme mwenyewe najua nina matembo ya kishua kwa macho mbele na nyuma. Hey, swing swing muziki ni bumba salanja sindumba afiki acha kuzumba
jaja amsha hizo mpacha.
Swing swing muziki ni bumba
bumba
Nice bumps, eh, ala Friday sun na tuko ndani ya taxi. Madem kama 30 kuna joto vinati. Wengine wakonjo, wengine
fati fati.
We usi, we upe, wengine
kati kati.
Dere pole pole ya chana na shoti. Vitendo vinafanywa ndani ya moti. Judema mesha piga magoti.
Holy go, acha do.
Swing, swing, muziki ni bumba. Salanja sindumba. Afiki acha kuzumba.
Jaja amsha, hizo mipacha.
Swing, swing, muziki ni bumba.
Bumba,
salanja sindumba. Afiki acha kuzumba.
Jaja amsha, hizo mipacha.
Shorty nataka wakati ni pakate mini skati na shati ni vuwe mpaka mwenyewe usema utaki girl. The way you popping ilazima ni kustaki girl. Kwa maze maze itabidi nimesema ha. Lakini kwa nini mami nizina nifanya na sini na kubuwa choko kwa majika samaki girl. Ukina mami nasmama na nasmama kinyama. Jilaze mami lala na mtalala salama. Basi fanyini the clap ka clap. Wale uko nyuma ongezeni the toe to toe. Yo boy the big toe.
Lazima useme mwenyewe najua nina matembo ya kishua kwa macho mbele na nyuma. Hey, lazima useme mwenyewe najua nina matembo ya kishua kwa macho mbele.
Makofi, utapiga makofi. Yo, piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Yo, piga makofi, piga makofi. Utapiga makofi.
Unasikia hiyo sana.
When you're with the washer engine, sexy lady. Mm. Pole pole mama, akata visawa sinumize mama.
Munda bado,
kata mama, kata mama, kata mama.
Munda bado,
pole pole sister, akata visawa sinumize sister.
Munda bado,
kata sister, kata sister.
kwenye bati Novishika Mikey, Christian shika wifi Kiriba, kiriba
Yo, piga makofi
Kiriba, kiriba
Maze piga makofi
Hey, brother we
Hey,
sister we
Hey,
check you
Kitu, kitu
Hii napita, hii siende Shike yo
Kitu, kitu
So, wapa na chotaka Kino zungusha, wapa na chotaka Amama
Wapa na chotaka Kino zungusha, wapa na chotaka
Amama Yo, wapa na chotaka Kino zungusha, wapa na chotaka Amama Amama Wapa na chotaka
Najua ni aje Kitu yote taambia leo Dani Jibut
Superstar
Kese angu tamu squeeze na nremki ambala kimamo kituliza Kabla pombe niwe tabidi mwata kabisa Mananze kukunywa Wanavanyule zangu zmerefuka Mpaka taniambia zipunguze Walikuwa na friend meata ngoma Sibabu nimepotea ngoma ni mingi ngoma si Na zote zikopoa kamtele mekiwa mnazi ya memigusiwa Kengo mina kubamba basi Sukatike neke na kushika songweze sauti ya tenze Chukua tali yako, chukua manzi yako Mwiki karibu, zichoke na Leo atastaki tupe mkono Jumin tingishie tukitua yako Staki ukatike sana mpako vunde mguwe Nsidia tukuimba Tuchano limshiki kabidi mwachia yao Best yangu wakaza kubishana na wakana mazisho na mambao Itali yangu tisikia manene ya watu wana uruma ata Juzi gari ya mafute kanguka sana angali hatu wakiva Na machoma kila mali kachumbari poa lakini ongeze kichungu Walo wameponea wapeleke osi watatibiwa na madaktari Hawa ingini wakujajua bwana sema leo ajamalizio ele ganti yao Hey usipotibiwa sayi utonatumeisha kutikuatea Lakini suyo na siwa asitarutu bada madakike bada madakike Hebu niambio pande ingine nkupoa ama nkubaya hivi Kumetulia ama watu wanaungua ama watu wanaiva hivi
Sitoke hapo Nekudige kitambo Naumba tunipe namba zako Atatane za vako Sasa utulio sitoke hapo Nekudige kitambo Naumba tunipe namba zako Atakanza sistako
Vilo menipele kambio Siwezi tuliza Mitani sikanya takidogo Kwa bezi natuka nagiza Nasuba na bedu mindo yako Nimekuwa stoka kwako Na kwangu bado na mtoto Lakini niwe naona kwa ndoto
Sasa utulio sitoke hapo Nekuligi kitambo Naumba tunipe namba zako Hata kani za vako Sasa utulio sitoke hapo Nekuligi kitambo Naumba tunipe namba zako Hata kanza sistako
Kibonga nisikie sauti yako Roo yangu inatulia Nikikuona na chali yako
Kuna vile naumia
Nasuba na bedu mindo yako Nimekuwa stoka kwako Nikuangu bado na mtoto Lakini niwe naona kondoto
Sasa utulio sitoke hapo Nekudigi kitambo Naumba tunipe namba zako Hata kani za vako Sasa utulio sitoke hapo Nekudigi kitambo Naumba tunipe namba zako Hata kanza sistako
Hey, karibu, karibu kai Mindo daktari hapa, sema No mwana wapi?
Daktari misi jui, jena sikeni aje Kafili, kamaro yangu igongi poa Tena nasikia kichwa na niuma Na silali tena poa
Na, hakuna symptoms zingine?
Muka kwa bezi mbaga saa kumi usi
Kumbi, ni manzi flani ya nakusungua
Kitu
Ongeza painkillers 3 mara 4 kwa siku. Na ununue mawaya red upelekee huyo manzi mtani kwao. Alafu utapona.
Hey, kundi.
Ah, na kitu kingine. Usisahau kumuitisha namba yake.
Ah, popo pod time manzi pod. Thanks.
Hey, good job. Niachie namba yako.
Ah, okay. Okay, tena.
Pamoja tuchore mpango leo mpaka check amua mua hakuna kusuba amua twende club tupanjuke mama chaguo twende round mwenda amalipo super tu wasuke
Swahili venye yastahili waingie akili waachilie mwili leo kila kitu tunadumba kache niambie ni tu mnatakaje my boys wanataka kupewa mpaka chea asubuhi waamke waende gym tizi my dem wanataka game mpaka chea asubuhi waamke na gym tizi
na wewe na wewe
tuwana
mpaka chea na wewe na wewe
tuwana
mpaka chea mi na wewe na wewe
kimanga iza
mpaka chea na wewe na wewe
kimamisha
mpaka chea ama tupaki kejani tuchani bebe tukibambua mpaka chea ama to the best tutunge kambi na mastori mpaka chea ama tusahao story yote tukalale hapana nafikiri twenda kesha tutubu dhambi mpaka mchana kama watu wajua wajitukwa mua 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 kushua wacha kuzuba wacha kujitupa amua sasa wacha kujifunga mina wewe na wewe
kituwana
Na wewe, na wewe
Kisimwana
Mbaka chemi na wewe, na wewe
Kimanga iso
Mbaka chemi na wewe, na wewe
Kimamisha Security lights tubaki on baka che Shika manzi vitai jo usimuache Fanya hii usiku ya kuremember bana Sahau siku vitu zimenda mrama Kawochi kagadi wakahadi Uitwa tochi lete nugu gizani Yambia shauri sasa darling Toka sahi hadi che ni mena nani
Jabo za po
genius Nyashinski juu ya mic unajua vocals ni also glorious na ni popular
yeah.
Lakini juu ya meza kuna issue moja big ka notorious Demzuri amenoki chali ni jangili lakini chali hezi kubali juu ya nini
oh.
Akikubali watasema amekuwa soft just boy
haiwezekani
so, anaju nini anafikiria kwanza situation jiki nani mtani nina respect 50 mami nikikubali
What? Leo niko na nani?
DJ Jones.
Leo niko na nani jam?
Hey.
Niko na
superstar.
Ni furaha. Cheka na miko na tuna filmoa Cheka na miko eni bachila na ujaoa Cheka na miko umekudwa na unakojoa Usteke na misa bunyeni manpesa nchatoa Jamaa leo netwa blanda Jamsa kumla moja tu ilianza Kwani leo ndo kila mtu piga simu Ni Friday siku lazima tuye simu Shika mtoto wako mweke karibu nawe Best yako mnulie pia pia nae Mtu akileta noma hapa pikana nae Mazi akileta maringo joa chana nae Kuta mwingine mwambie nipe nawe Kondo mkipa Bao tosi kazie we Safi tuende ndanya diamonds Bora usiwe mtaro waise Nameless John nisikia na yake Mwali mkazie itabidi metumetuma sachet Kenya official ili wafanya drinking nation Na kila Friday Joe wagani vacation Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza Ushibe vipoki ugali ndio siwaki ya raka Kuchoma maini ndio kitu ya pili Na ifurahi de tunianza na mapele
It's okay It's Friday It's okay
Saa kumi ya jioni Kuna kitu inasumbua rohoni Niko job niko ndani ya ofisi And I'm feeling kind of uneasy Ninaanza kupass pirate Veins angu zinavaa so dilate I seem to be allergic to something Or something is allergic to me Najaribu kucommunicate na my friends Lakini hata my SMS haziendi Naangalia nje ya dirisha Magari ndizo hizo Bumper to bumper Hata mdansi ya jisiki na kazi Madem wate ofisi wamevaa mini skate Kweli no nini ni nini today
Oh, okay It is okay
Mamba saa ngapi Na mamanzi mawaleta kama ngapi Ukika mnale matwins mambo safi Nyundo le na shikana na makabati Friday kabla ntoke lasima nimevajo Wezi tuareza mbuki ya manzi vajo Na manzi ya patikani kwa bajo Tumu na mbeta chukua Kuzeti jo Jibazi na utunde na yo kwacho Na ikata kwenda magi tu kwando Cruising kwa gari na kutia kuinange Kula na macho tu mzee unaonaje Usione vila toto wakame chirebesha Na kwa klabu wanaume ndio wanacheke Friday kufanyika joga zinanshangaza Wasichana kwanza vile wako wanazisambaza Lakini hakuna shida ni Friday tena Sao shida zako zote na wanze kucheka Bebe kuna rukie kubanda ya plaja kuteta Bona tu
The Superstar DJ Jones Follow him on Facebook and Instagram at BDJ Jones. For more information, holla at 071-563-8806.
Maisha sasa Ya nini shinda
Kwa nisa kini na kumbe
moyoni iwe moja kati ya mamilioni
nikati mudu kukusudu lakini moyo wasononeka ombi wikilia
kilia
tulia wimbo nao kundia uni wangu wasia ombi wikilia
kilia
tulia wimbo nao kundia uni wangu wasia
Siwezi kukuchezea Iwegi wamekuja nikawakata Iwewe niyo natoko Sikiza haya mamu na yukombia Na hapa misiwezi kukuchezea Iwegi wamekuja nikawakata Iwewe niyo natoko
Wala warini Nilo jali wakalitaka mimi Wana anisa Wala warini Nilo jali wakalitaka
Sina tena amani Oh, nisa, mimi nakupenda
how we do from Sunday to Sunday to wakilisha kila siku kama tawako na towa mpango pewa rhythm kamili shori ya mini sote wawili nabali singo kutoki na mama kina dada hadi hadi watoto kuna jocho na wala sipako skiza ngoma from agopa cheza rumba kipiako kusha mikono hewani ma MCs chugeni mabeste basi chwendeni tusakatike kikweli zile za chini kwa chini kwa sababu ni really skizeni kwa makini kikamili kila siku ya wiki.
DJ Jones.
Bouge, 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 bouge avec ça. Amenichanganya avec ça. Taka masina, na weza kuja mengi tu yake. Bouge, 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 bouge avec ça. Amenichanganya avec ça. Taka masina, na weza kuja mengi tu yake. Masa alini show. Banji chunge na huyu demu na katia. Jutafanya vitu wezi fanya siku ndani mi. Na batikana sasa nimeloki wende. Sasa nimeloki wende. Sijui ni mflosia na Monte Cristo siga.
Sapa mkosa mi.
Ama kama ni drinks. My shots are famous plus whiskey. Ama niende kuomba funguo za lai kutoka my boys. Ili nionekane dune kwake. Bouge, 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 bouge avec ça. Amenichanganya avec ça. Hata kama sina naweza kunja mengi tu yake. Bouge, 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 bouge avec ça. Amenichanganya avec ça. Hata kama sina naweza kunja mengi tu yake.
Nakodesha nyumba nzuri doku kae kama kwangu. Naweka nguo kaba TV ya tu kwenye kona. Chumba za wine iliomba kwa mavo. Kila kitu iko seso, mina mkaribisha. Kitu sikujua ni bila kwa nyumba hiyo. Hata kama kwenye joni kapele jikona. Ngeuza hiyo brother ni kam surprise na wine. Hata cheka tu ni kam sumlango ya choo.
Amenipa juju. Oh, 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 oh. Ni majuju.
Cheesy some more.
Ahe, 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 ahe.
Wacheni seme
historia. Haren ama shori mabale raba joni.
Hey, yeah.
Ziko kwa hili na sasa twende nchini. Kikendo utaamini na kiri na mungiri. The big yo tumewa hili.
If you wanna scream hare, tuhajeni pakache.
Sing along now.
Mamanzi hapo mbele Sudan turbi na nywele Tumeshikwa na nyege Sakituke sengenge Tende tuka sengenge Ati nini sengenge
Mimia kani Mikono hewani Na pesa mfukoni Nyama kwa sahani Okota kahani Peleke gizani Mwambie wa mtamani Vipi hadharani
Hey hey
holla at 071-563-8806.